mani ebyo mukwano byagwayo mugwango mutima neteka kakasenge era buli wenyu myakubyala vubanange mbanga tumidwe bunaya nga mbeera bomu museno abagalana mbala banga bazo musango naye waliwo kyempulira te kino kindi bubi kisuse kunyo singa kale nakimanyirawo nti bwe bitibwe biruma oli omwana alabika bulungi alina kafeesi yegombya bangi ze yanzibya omutima natwalako ebyange byonna lasboni w'abakyala kati nze mpaka limu kano njagala kuba mukumi w'ebyama byo leka ntwala kalimu kano akalimu 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 kati nze mpaka limu kano njagala kuba mukumi w'ebyama byo leka ntwala kalimu kano nalabye gwe nalindowooza omubiroto ddala gwe nalindanga era mbutuufu abalugera nti mukama kyaterekera ne bwe kirimala emyaka njagala muyise bulungi kafubengako nkola ebitamuswazenga buli kyayagala nkimuweerawo mukakasa nti simukaabyenga mazima mukwate bulungi kan'omukwano gumuwa mu bungi aboogezi boogere bingi nalimanyi ebyomukwano byagwayo mugwango omutima neteka kakasenge era buli wenyu myakubyala vubanange mbanga tumidwe bunaya nga mbeera bomu museno abagalana mbala banga bazo musango naye waliwo kyempulira te kino kindi bubi kisuse kunyo singa kale nakimanyirawo nti bwe bitibwe biruma oli omwana alabika bulungi alina kafeesi yegombya bangi ze yanzibya omutima natwalako ebyange byonna lasboni w'abakyala kati nze mpaka limu kano njagala kuba mukumi w'ebyama byo leka ntwala kalimu kano akalimu 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 kati nze mpaka limu kano njagala kuba mukumi w'ebyama byo leka ntwala kalimu kano akalimu 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 nalabye gwe nalindowooza omubiroto ddala gwe nalindanga era mbutuufu abalugera nti mukama kyaterekera ne bwe kirimala emyaka njagala muyise bulungi kafubengako nkola ebitamuswazenga buli kyayagala nkimuweerawo mukakasa nti simukaabyenga mazima mukwate bulungi kan'omukwano gumuwa mu bungi aboogezi boogere bingi ono ke kayanzi kange kati nze mpaka limu kano njagala kuba mukumi w'ebyama byo leka ntwala kalimu kano akalimu 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 kati nze mpaka limu kano njagala kuba mukumi w'ebyama byo leka ntwala kalimu kano akalimu 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 kalisinga nali nina amaanyi nali kwetise nenkutwala mu nsi etali baleebeesi oba nga nina obuyinza nandikozeyo ensi nga yange naawe mwetumulira lwakuba ntiddemu bwe buli kyanga bakubye nga ntunonya nga sikulaba nkusaba tonvangamu njagala tubeerenga naawe mu mukwano gw'olubeerera njagala njagala nga buliwo oba nange wembeera njagala tube nga balonga baagala okutulemya beetube njagala obeeraku buweeraku bebi nkuwe kati nze mpaka limu kano njagala kuba mukumi w'ebyama byo leka ntwala kalimu kano akalimu 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 kati nze mpaka limu kano njagala kuba mukumi w'ebyama byo leka ntwala kalimu kano akalimu akalimu akalimu. katinze mpaka limukano njagala kuba mukumi w'ebyama byo
leka ntwala kalimukano akalimu akalimu akalimu
katinze mpaka limukano njagala kuba mukumi w'ebyama byo
leka ntwala kalimukano akalimu akalimu akalimu